Yeah. It's your boy Dexter. BTB for life.
I find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be.
Kumekucha siku njema na ng'aa. Sante Mungu mina ema ndege juu na paa. Ainaga noma ina kukata tamaa. Ipo siku mintafika nyota juu itang'aa. Snitch mtaponda la mishe zinasogea. Mdogo mdogo mintafika rest in peace ninja ngwea. Hizi ni show za kibabe ya mnisumbuyo. Kesha na kula bata mina kesha na maudhui. Wachenji pizza na timba tupo madiba. Kiri zangu za tofauti siti shiki na makinda. Na change flow na bado na saka dough. Kaza mwana weku mai po siku utafika blow. Ingoma sumu kisikisa nda maziwa. Flow filimbi na kushtua ushtuke na kwa mkapia. Hata report ya mwana wa DTB. Emani kwenu ndugu zangu mindo Rhyme nazo chola wazishika. Sumbuko ndana mjengo epasuka nezo speaker. Kama tatoto na mshiko mwana furai. Ujana ni maji ya moto jichunge usipande dry. Sina ubaguzi miwanda na jichanganya. Macho mbere kwenye fedha ndo jinsi tunavyofanya. Leri unajiza na mwanga na upenda mwanga. Usitekeke na dunia ndani yake kuna majanga. Wasiku tengwa kwache ukaotani. Wambie mi bado nipo na kaza kama zamani. Easy punch na usemi suza nzi zako. Naipenda Tanzania we wapi uko utokapo. Usifake ili mari mpato fame. Bolo toke kwa foleni unazingua kwenye game. Napigia short ni drive, mini ko high. Kodi bata mwanzo mwisho cheza na watoto wa kadi.